mwasatu mwabana munange twamna manye kishi bagenda kuzakoru vanyuma lokuchizulante abavunanyiza kubigezo munda mugwanga la Uganda yunebo bera bira bigezo byawe kusomera mu kasera kali babali bamaze kuandika bigezo bya kamalize ekibuzo chabwe echa science tebasobode kuchigorola kino kyazuri dole vanyora bigezo komeze bwawo era wali mu bitondo ebya wali mu district ya Koboko kusomero dia ba mwere primary school mu district yeno ya Koboko kati no okusinzira ku mukuru w'essomero ategezeza nti obera bibigezo nga bikomyewo abayizi be asatu mbana balambirira nga ekigezo kya science tekiriiko ngera balaga nti baite baliwo ko olwo lunaku lw'ekyakolebwa Zubairi Abriga agamba nti embeera eno yamwaliriza okubanga awandikira ba ab'ekitongole ky'ebigezo munda mu ggwanga Uganda yunebo bamunyonyoledde lwaki abayizi bano ate tebasobodde kufuna bubonero ku kigezo ekya science ono yategeezeddwa nti kwolwo olunaku bano baali tebali wabula oluvannyuma n'ategeezebwa nti ekibuuzo kyabwe kyali kyerabirwa ku ssomero mu kaseera nga abayunebo batwala ebigezo ate okubigolola nabwe kikyono ategeezezza nti balindiridde okakasa nti abavunaanyizibwa ku bigezo munda mu ggwanga lati Uganda bavaayo babeeko ne kyebakola ku nsonga eno abakungu okuva mu minisitule ebyenjigiriza n'emizannyo bategeeza nti batandise okunoonyereza okakasa ki kyebagenda okuzzaako okuyamba abaana abo abakoseddwa bali asatu mbana balambirira ebigezo byebikigambibwa nti wamagwe techara biseko na dale cha science runo ni wako mekerezanga teosua kwe yungira kumutendira ogwa secondary okusi